Niyaza wedluleki igali wami. Niyaza wedluleki igali wami. Oh niyaza wedluleki igali wami. Uthi wangithanda sengingathanda omunye. Uthi wangithanda sengingathanda omunye. Oh uthi wangithanda sengingathanda omunye. Namungona sewuhlala ucabana naye. Namungona sewuhlala ucabana naye. Khona namungona sewuhlala ucabana naye. Namungona uhlala ucabana naye. Khona I'm not afraid.